Yeah. Wamejimixi kwenye sexy, hawajui tofauti kati ya prefix na suffix. Hizi lyrics MCs yana fixi, mission to foxy. Nox au chopsi, sina nuksi, sina chipsi kama namba 6. Maisha mathematics kama vile matrix. Complex boy, destroy everywhere. Wapo chini kama soksi, ni maficha kwenye box. Relax, reflex, kama vile mkaxi. Look to my facts, your redox or index. Easy rank, your lacks, kama paradox. Digo acts like critics, yeah. Please acha kusizi because you tapizi mchizi. Usingizi sio kazi, vitopu sio mavazi. Utozi upuzi mapozi, vikojozi wote wana dimpo. Siji die, upo high, unijiu na weza die. Nasaka must lie, I say it like to pay with me. I gonna kill you, bah. Yeah. Mikakati ya kamati ya bajeti ili shindo kuthibiti harakati ya ditamati. Yani changamoto tumbo joto barabara nza kokoto. I know you know but it's tough to do, so let me show how to do. You put it your routine, you that eat it in my sweet candy. Start my art and I start like first man. Kila napo foka MC's napa mzuka. 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 Yamuri ya muungano wa fuvu na ubongo wangu. Ndo mtaji wangu, mistari ndo duka langu. Ganzi ndo demu wangu, kahaba adui zangu. Singoji zali kamentali, sifili vya alali. Na feel kutapeli, ukimfeel na kukill. Na kusearch kama poch kwenye halmashauri ya sehemu zako. Adi nione izo uchi ufichi, sitaki bichi. Bora kunya kwa mdomo au kuoga kwa omo. Zina msimamo mikijana wa makamo. Promo za masomo kwangu zina kwa informo. My sis ina his, nitakumiss wa miss. Police wana tudis wa sis wa harakati. Now I get pass for fast to cannabis. Saltiva to get dressed za nyasa. Na kupa darasa la anasa sio hamasa. Kwa sasa posa kosa kuna visa takutosa. Gero kasoro gero kwa sasa ni bora zero. Kiporo cha tomorrow sikile kwa steam za goro. Nyoro za masoro zmedoro kwenye godoro. Na wasiojua fight do wanatumia bero. Michoro yangu ina makero sababu inagusa nyeti. Sina cheti cha beti, ni harakati tu za street. Mina furaha moyoni kani mesamewa kufa sina mane. Lakini navoishi kama lofa. Mini mse ambaye kijana kwenye gizana ona. Adimu kakaka kona nasikika kama speaker. Nondo wa utengano naleta ushirikiano. Na mindsa na ibada sifagili ingono. Na spend good time kila time unifahamu. Na ufahamu lio muhimu kama elimu kwa binadamu. Hukumu kwa mualifu au kaburi kwa mfu.
Mastaili, malaifu, iga uwezi, iga maflow. Nenda slow, tazane mwendo twiga. Sasa zozi tema bado sijatia nanga. Hip hop itasimama hata kwa bapo panga. From only production, wote mtabaki question. Niko another section, so true bado action. Kid is dedication, na kurudisha tuition. Level nilizo nazo ni kwele wezi pima. Maisha niliyo nayo kwa macho wezi tazama. Eshim ni kuweshim, eshima tuweshimiane. Tendona mwenda zimu kini joe ki design. Eti kisa mabwene zamana mtu sionekane. Bishe pika yoyo yote sijali wakutukane. Baro kwenye mnara real king suzi sura. Wale wakunichora mafak baro tangara. Ya watu bado sijali sorok tuja kwa kili. Kifyangu bado kalu kini this we shoot a feli. Yeah, we shoot a feli.
Yeah, only one
production.
Only one
production, man.
Some bcizo.
Unico army, makuhani. Yeah, come on.